Zolenda, ithingukutshele ma baby lenda, ecaleni bengithanda we, wathuna amaflobo we, waphinde wangishiya we.